waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali matias corman oo ah wiil dhallinyaraa oo ka yimid belgium ayaa culunta sharciga ka baranayay jaamacadda angliya ee norwich ee dalka england markuu la kulmay gabar bartamihii sagaashameeyadii gabadha uu la kulmay ayaa ka timid gobolka west australia ee dalkan markuu ninkan oo hadda wasiirka maaliyadda australia qalin jebiyeyna wuxuu yimid magaalada beth si uu ula kulmo gabadha waalidkeed markaas wuxuu jeclaaday magaalada iyo dalka australia nasiib darase xiriirkii gabadha iyo isagu ma sii waarin laakiin wuxuu go'aansaday inuu beth iska dego
Just amazing. I mean, I'm, you know, a boy. I was a boy from Belgium and really hadn't traveled outside Europe at all. In fact, when I spent a year in England,
waxaan ahaa wiilkii mid Belgium safar badan oo Europe ka baxsan ma aanan gelin. Run ahaantiina markaan 1994 England aan joogay, taas ayaa waxay ii ahayd sidii qof dhul dheer aaday oo kale. Marka inaan taga adduunka dhinaciisa kale oo aan weli xasuusto markaan imid Singapore 15 saacadood kadib oo aan ogaaday inaan 5 saacadood oo kala beth ay ii jirto ayaan isiri waa meel aad u dheer laakiin markaan imid waxay ahayd meel aad u wanaagsan oo aan jeclaystay beth ayaa inta badan waxaa lagu tilmaamaa tuulo weyn magacaas ayay qaar ka badan dadka degani u yaqaanaan magaaladaasi marka magaalo ahaan ma ahayn mid soo jiidasho leh laakiin quruxda bii'adda gobolka oo dhan ayaa soo jiidatay wiilkan ka yimid dalka la'eg tasmania barkeed
obviously the blue sky the beaches the weather I mean all of that was very exciting I mean I came here in july so that was
dabcan waxaa isoo jiitay waxaa ka mid ahaa cirka oo buluug ahaa xeebaha iyo cimilada intaas oo dhan ayaa xiise gelisay markaan imid waxay ahayd juulaay oo ah qaboobaha australia laakiin qof ka yimid belgian waxay ula mid ahayd kulaylaha yurub oo kale marka waan ka helay matias corman oo afka ingiriiska bartay markuu jaamacadda ka dhiganayay england ayaa soo qabtay shaqooyin yaryar oo ay ka mid yihiin inuu cawska ka jaro xadiiqadaha ka hor intuusan gelin xisbiga liberaalka wuxuu la soo shaqeeyey siyaasiyiin ka tirsan xisbiga liberaalka gobolka west australia iyo kan federaalka markaas kadibna waxaa la siiyey kursiga senatka ee ian campbell oo isagu ka fadhiistay siyaasadda 2007 wuxuu 2010 ku guuleystay kursiga senatka ee isla gobolkaasi senator coman ayaa lagu yaqaan inuu mug culus ku leeyahay xisbiga liberaalka dhexdiisa wuxuuna xubin ka yahay garabka masiixiyiinta midig ama christian rights faction wuxuu sheegay in australia abaal weyn ay ku leedahay
You know, obviously given me great opportunity to pursue a career in a field that I'm passionate about. And I've, you know, in return, I've tried to give it my absolute best, to do my best every day to help
Australia dabcan waxa ay siisay fursad weyn oo aan ku sii wato xirfadda aan aad u jeclaa si aan ugu abaal gudana waxaan isku dayay inaan intii tabartayda geliyo aana waxqabad fiican ka geysto Australia. Waa sidaan ku dhihi lahaa soo galootiga Australia yimaada meeshay doonaan baha ka yimaadeen Australia qofka waxaa laga filayaa inuu tiimkan qayb ka noqdo oo qof walba isku dayo inuu Australia ka dhigo meel aad u fiican oo lagu noolaado xad ma laha waxa aanu samayn karno senator Coman wuxuu guursaday Hayley Ross oo ah qareen Beth fadhigeedu yahay waxayna isu dhaleen 2 gabdhood qoyska Coman iyo kumaanku kale oo reer West Australia ayaa isugu soo bixi doona qarka webiga Swan si ay ugu dabaaldegaan Australia Day sidaa sanad walba ay sameyn jireen ilaa wiilkan reer Belgium uu ka noqday wiil reer West Australia ah waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada 4 iyo jimcada 10 fiidnimo ama kaga soo cesho websyte-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s .com.au/somali